ndzi tshama ndzi ku tsundzukile, ndzi tshama ndzi ku ehleketile baby. My heart is always missing you, my mind is always with you babe. I miss the way you looked into my eyes, I miss the way you cooked for me, I miss the way you flexed for me. My mouth misses your tender kisses. I miss the way you walk with me. I miss the way you talk with me. Yeah, my heart is always missing you. My mind is always with you. Ndzi titwa ndzi tshikeleleka handle ka wena, ndzi titwa ndzi katekile loko ni ri na wena, ndzi titwa ndzi tsakile loko ndzi ri na wena. Ndzi tsundzuka ndlela leyi a wu ndzi rhandza ha yona, ndzi tsundzuka ndlela leyi a wu ndzi landza ha yona, ndzi tsundzuka ndlela leyi a wu famba ha yona, ndzi tsundzuka ndlela leyi a wu hemba ha yona. I miss you seriously and desperately. Thought of this gonna make me weep. God of wrongs, my love does not keep. When I'm alone, I'm thinking of you. When I am walking in front of you, I am feeling so blessed, not stressed. I will keep you with me in my heart forever. My heart will always belong to you. Ta ku tshembisa leswi ndzi nga ta swi hetisisa. Ndzi ku kumbula swinene hi ndlela yo vavisa na mbilu, leswi a no swi khavisa ngopfu a no ku xisa. A ndzi lavi ku hanya handleni ka wena, ndzi titwa ku fana na tilo leri nga riki na tinyeleti leti vangamaka. Ku fana na mbilu leyi nga riki na mikhaveko, a ndzi swi lavi. Ndzi titwa ndzi tshikeleleka handle ka wena, ndzi titwa ndzi katekile loko ni ri na wena, ndzi titwa ndzi tsakile loko ndzi ri na wena. Ndzi tsundzuka ndlela leyi a wu ndzi rhandza ha yona, ndzi tsundzuka ndlela leyi a wu ndzi landza ha yona, ndzi tsundzuka ndlela leyi a wu famba ha yona, ndzi tsundzuka ndlela leyi a wu hemba ha yona. Ndzi tshama ndzi ku tsundzukile, ndzi tshama ndzi ku ehleketile baby. My heart is always missing you, my mind is always with you babe. I miss the way you looked into my eyes, I miss the way you cooked for me, I miss the way you flexed for me. My mouth misses your tender kisses. I miss the way you walk with me. I miss the way you talk with me. Yeah, my heart is always missing you. My mind is always with you. My mind is always with you.